como tema, baby. When you get some time, pick your phone and let's talk some more. When you get some time, babe, nipigie endo bozilio, endo bozilio, baby, endo bozilio. Furaha, tena kikukosa kama nina pagawa. Mr. Love Bites, mekupenda chihuahua. I wanna give you momolo. Kwa pendo lako nina waka kibiriti. Tuanzie kwa floma kwenye kiti. Ndani ya moyo wako sitajiti kiti. I wanna give you love. Na kupenda, my baby, na kupenda. Walai na kupenda. My baby, unanipenda, walai unanipenda, amimi. Unipende we, nikupende mimi, tupendane. Aha,
edo bozilio, edo bozilio, baby. Edo bozilio, edo bozilio, baby. Edo bozilio, edo bozilio, baby. Edo bozilio, edo bozilio, baby.
It's teaser.
Nikiwa na we, huwa najihisi na furaha. Nimechizi na we, hata kwenye ndoto na kuona hapa. Edo bozilio, endo bozilio, baby. Endo bozilio, endo bozilio, baby. Kwa pendo lako nina waka kibiriti. Tuanzie kwa floma kwenye kiti. Ndani ya moyo wako sitajiti kiti. I wanna give you love. Na kupenda, my baby, na kupenda. Walai na kupenda, awe. My baby, unanipenda, walai unanipenda, amimi. Unipende we, nikupende mimi, tupendane.
Edo bozilio, edo bozilio, baby. Edo bozilio, edo bozilio, baby. Edo bozilio, edo bozilio, baby. Edo bozilio.